meesha ka jiraayd wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlada goboleedka koonfur galbeed kiikiyo qubada hayso weliba ka saabsanya lama arrimoodee ka saabsani lamada arrimood arrinta koowaad weliba ka saabsanya dadka xoolaha caarifada ama odhexeyada leenkasaw magaalada baydhowa ama deegaanada koonfur galbeed ka goor yahayo ama ka goor yajari yaka dareere ujeedka shirkad jaraa'id marka haddii uuna guda galno qodobka koowaad oo ah dadkaas odhexeyda gooryaw wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya iyo ka duulasu awaamiirtii hore wasaaradda hanbubadda ee ahayd intii caafimaadka iyo nadaafadda deegaanka iyo caafimaadka dadweynaha la ilaaliyo weliba hasaartay amar ah in wasaaradda xanaanada xoolaha xoolo iyo hanbarn oo caafimaadkii la hanbaarna leenka goori korna deegaanada koonfur galbeed guud ahaan gaar ahaan degmada baydhowa una geeguna ka sugna wasaaradda weliba leta kawaan ama xarubiin oo leenkata galay xoologaas intii laka gooriyo xoologaas weli kawaan iskubadi doona wasaaraddii ee gooban cayimi doonta saas daraaddii marka wasaaradda weliba amarha ka dhiibtay laamaha amniga iyo degmada gobolka iyadoon la soco jiray in dadka ganacsada ama xoolo udhexeeyada gooryaw iyo goorhii korna ilaa iyo ku haysada marbad fasaxa ah oo cadaayasu meeliyo xoolahaas ka gooryahayaan caafimaad ahaan laha controli xoolahaas laha baari goobtiyo ka gooryahan qodahayan goob wasaaradda ha cayinta intii yeelata saas daraadiyeen waliba faraasa dhammaan dadka kawaanleysa ah degmada baydhow ka sugun in xoolo lahan ka goorhina kawaankaas ama hilibshii lahan kubaadna in cidii laka arabiyeena harag iyo ganaax mutayso doonto saas daraadiya waliba rajeen in awaamiirta wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka hanbubadda in sida ka dhaqsiyaha badan u fuli doonto dadkii awaamiirtaas ka socotoona insha allah yoona amarka wasaaradda hanbubadda yoona qaadan doona yo rajeen.